hali ya njaa kwa kaunti ya Meru kidogo liko mbaya, kwa sababu katika kila sub county kuna watu ambao wanaonekana wameathirika na wanahitaji msaada wa chakula, hasa kwa zile sub counties zinapakana na Isiolo, that is Buri East, Tigania West, Tigania Central, Tigania East, Mutuati, Igembe North, Igembe Central na Igembe South. Naweza sema ni watu kama households kama 1,050, 50,000 households. Kwa mashule ni kubaya, wanafunzi wengi hata kuhudhuria masomo imekuwa ni shida, na viongozi wengi wamekuwa wakiitisha ile tunaita school feeding program. Hata kama watoto watapata chakula kimoja tu per day, kama ni lunch, hicho kitaweza kuwakimu kwa muda wa kuwa shuleni.